kumuka nandi pamba natu Aka nandi panga barbecue Aka ndi wona ndiri chonchine Amadwala nani insomnia Zambesa zinateka bandine Kutindi kale wana wanu ine Ndino alpha, omega, oyamba, otiriza
Sandi si ayenda nane njigwa nga kalepa chulu Ndinu alpha, omega,